She said she me got a
test from Wapeleke Kanisani. Selecta. Beba, beba. Mwaka ni kuisha unaisha na bado uko mzima. Weka mikono juu. Chini, 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 chini. Gosha, tuendele ama tusiendele? Tuendele ama tusiendele? DJ anaweza awezi? Anaweza awezi? Aya basi kama anaweza mpigie makofi kidogo. In the meantime, my DJ running. Let's go.
This is DJ Basami, the blaze and fire.
Sema. Hey. Wana shanga wambie. Asamis. Asamis, let's beba, beba, beba. Weka vidole mbili juu, vidole mbili juu, twende hivi, twende hivi. Let's go. Nipe dance kama yama piano twende. Beba, beba. Niliwambia. Next up. Weka, weka, weka.
Adamu na nima walitenda. Kami asili. Adamu na nima.
kanisa kidogo, kanisa kidogo. Kama Yesu amezaliwa moyoni mwako twende. Kama amezaliwa moyoni mwako.
Simba wa Yuda ananguruma. Simba wa Yuda ananguruma. Simba
wa Yuda
ananguruma.
Simba wa Yuda ananguruma.
Simba wa Yuda ananguruma. Simba wa Yuda ananguruma.
Simba wa Yuda ananguruma. Simba wa Yuda
ananguruma.
Leta, leta. Susha nyavu. Susha nyavu.
Urilaza, urilaza.
Tule.
Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wangu.
Si, kwa ma.
Kipimo cha kuja, kusupwa, supwa, atanibarika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kipimo cha kuja, kusupwa, supwa, atanibarika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake.
Tuendele ama tusiendele. Nipe kelele, 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 kelele. Yama DJ Beba. DJ Pasami. Let's go. Aya tusimame, tusimame, tusimame.
Kukwisha kumena. Alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Kashushe nyavu zenu.
Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu sipate.
Hey! Kuna wengine wanakula mdomo tu. Kuna wengine wanakula mdomo tu. Sindio? Sindio? Aya simameni basi uimbe pamoja. Madiji.
Baba!
Alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Kashushe nyavu zenu.
Tumefanya kazi ya kutosha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya sipate kitu. Tumefanya kazi ya kutosha usiku. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu.
Sasa tunafanya tufanya nini?
Kwa neno lako.
Nasikia kurudia, nirudie. Nirudie.
Like
somebody say pulo.
Baba.
Alipokwisha kunena, alimwambia Simoni,
aje
tweka mpaka kilindini.
We, kashusha
nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Kashushe nyavu zenu.
Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu usiku. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha.
Nakwambia hii mix siku ya kesho unaipata pale kwa YouTube channel ya DJ Pasamis. Nataka urudie tena. Kama unapenda Yesu sema amen.
Alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena, alimwambia Simoni,
subscribe
kampaka
DJ Pasamis Atem Sivoni
nyavu zenu.
Si
tumefanya kazi ya kutosha. Tumefanya kazi ya tatu usiku. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa,
nashusha nyavu.
Nashusha nyavu.
Wapi mrembo?
Nashusha nyavu.
Bwana bwana.
Twende.
Nashusha nyavu. Tena neno lako. Nashusha nyavu.
Yesu kwa neno lako.
Nashusha nyavu.
Nashusha nyavu.
Nashusha nyavu.
Ene bicho. Kuambia mambo bado, mambo bado.
Bwana utete nao, wanaoteta nami. Upigane nao, wanaopigana nami.
Alafu tena.
Bwana utete nao, wanaoteta nami.
Alafu. Bwana utete
nao, wanaopigana nami. Ushike ngao kidao, usimame unisaidie. Utoe mkuki uwapige. Wanaonifuatia. Uambie nasi yangu, mimi ni wokovu wako. Utoe mkuki uwapige. Wanaonifuatia. Uambie nasi yangu, mimi ni wokovu wako. Wana niuliza kwa
nusu ya ate unanunia Yesu. Anga ujanunua, anga whatever, anga ando, anga ke, anga maona
maike we.
Wata kieleweke, wewe ndio kurutu.
Anga ndoe, anga ndoe. Aya tonde.
Kurut. Afande. Kurut.
Mila afande.
Kwani mmenuna?
Abana afande.
Kwani mmenuna?
Abana.
Weka miondoko tonde.
Kurut.
Afande.
Shera.
Kurut.
Mila afande.
Shera.
Menuna.
Abana afande. Kwani mmenuna?
Abana afande.
Stylo. Nyako. Stylo.
What?
Stylo. Tukisebu Yesu.
Kibo.
Suga.
Nyako.
Suga.
What?
Suga.
Attention,
come a rocket. One thing we know is that goal I get a the target. Piga mbuke kule na sila hasake.
Na buruga
ajue hapa lewa kuna chake. Goliath ume tufuruga for long. Mwekoki di chocha juja vile uko strong. Ume jipina bado uko mawengu.
If you mgeni takureza aje watcha. Me pick five stones. Represent the five letters. Jesus. Me pick five stones. Represent the five letters. Bye.
Selecha beba 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 beba.
Goliath atajuda.
Wake up.
Akona mchezo.
Lecha 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 lecha.
Ongeza energy.
Selecha.
Ndomboki na nje.
Piga makofi bana.
Makofi. Kirasha. Ndio masa. Makofi. Kuna shona kila kona. Kama kuna raka sana bana unge kuta jana. Madoba ni mob ata hini kama bonus. Kuna vile doba ni wapeba kasafina. Talente ya mziki kona skin.
Apa ni moran.
David anacheza music
so. Watu wanapenda muziki tonde.
You know
tonde.
Gospel tena msifanye kama genre. Wait a minute, ni genre ama
genre.
It doesn't matter. One thing we know ni ukifanya kama genre. Tututuka kama genre. Tunapenda gospel. Big up tena sana. Big up tunjabidi pale na waona.
Anto from Meru, happy birthday.
Toka, musizu bae, usi.
Aishi kubambe.
Cheki, ndi mbugi na ingi. Makofi.
Seba.
Mirasha. Ndiyo masa. Makofi.
Lecha manije.
Makofi.
Let's hang in there.
Put your hands up in the air. Put your hands up.
Hit me, me, Leo.
Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air.
Escuche.
Hands up in the air.
Energy.
Put your hands up, hands up, hands up, hands up.
Energy, energy, energy. Let's go. 1, 2, 3. Come on. Chica Kichwa,
bala tu cuerpo alegría.
Mapega,
cuerpo para dar la alegría.
Kiuno,
bala tu cuerpo alegría.
Kichwa,
hey, Magarena.
Tunde, tunde.
Put your hands up. Put your hands up.
Wale wa mapiona.
DJ Kasami, the blaze and fire.
Wale wa firimbi, wale wa firimbi, twende. Wale wa kuzaza. Wake up, wake up, wake up. Wait, wait, wait. Select Tony Boya. Who's my DJ right now? My DJ Finya, Finya. Pole pole tu itaki pressure. Akikuliza kama uko na mtu mwambie. We. Dancers, get ready. Let's go. Let's have a DJ. Let's go. vibe, let's vibe.
Dali, 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 Dali,
let's go! Aya Tunde. Wale wanatambua. Tunde. Weka maringo bana, weka maringo bana. Chundi. Weka, 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 weka. Leo na mamaliza madisi. We. Tuna fra tu. Maswali mengi kwa waita. Si, iyo shinga, iyo shing. Hauna. Si, maswali mengi kwa waita. Yes,
superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja.
One of my colleagues.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Drake.
I see.
Yeah.
One of my colleagues.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. I'm a police. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake.
I see.
Yeah.
On a Macaulay,
who's over Chivel and that's a Chris Brown, who is a Caribbean, who shake it down, who is a common Pella Magapuya Lantern, Sangan is empty.
Hey,
Danja, who's over Chivel,
yeah, run it,
who is a Caribbean, who shake it down, who is a common Pella Magapuya Lantern, Sangan is empty, and Danja,
How should you? Mwaga he, si, mwenyezi sijui kutongo wakijipiti mina mwa asanti atinish asanti atinish asanti atinish asanti atinish beba beba let's go
like Fogger, pull up in a beam, too much too clean, I'm taller, aye, don't foster, serious in order, a big time player, crib too big and ganja, I went, flexer, Tina said dreamer, too hot like a heater, my neck done froze like winter, don't bet it on me,
energy,
Shay's told me,
come on,
MJ on the sheet, thriller, funny vibes every night, enter, nam talagat, costa, a kiss style like poker, huh, pull up in a beam,
select your member, while I wanna do a challenge, Asante.
Asante. Asante. Asante.
Select.
It's the kids, baby.
Hela beba.
Umejipatia danga. Limekupa hela ya kupanga. Na usiogope wanga. Hilo danga ni
mpaka. Say, come sonana.
Nimenunuliwa gari. Imelipwa mpaka ada.
Come sonana.
Shishi nunua tofali. Nikajenge nyumba kibada.
Come sonana.
Umepanda daladala. Konda. Uganda amekusahau.
Kamsela leko.
Eti kwako kuna panya. Pangishe bonge la nyau.
Kamsela leko.
Kamsela leko. Kamsela leko.
Kamsela leko.
Kamsela leko.
Say.
Kamsela leko.
Kamsela leko.
Kamsela leko. Chesa
Godora to me like a
man,
Godora
to
me
like
a man,
Weka, weka. Wapi, wapi, wapi.
So much money in the bank,
hey.
Man. All them girls they call me honey. Only your love can turn me to a mad man.
Lecha, lecha, lecha. Pasabis.
Uyo esi wakuni fanya nime nilewe mbo.
Si misimu mawazo ya kunifanya
nime nilewe misi ya woni.
Sema
si ya woni.
Naniki
nipo kiwanja nipo pa kuruka panja mara moja moja na mutaka ganja
hizo
ikae kiganja
si
that's what I got for a blessing living my life no stressing music that's my dream and I'm chasing ukisikia nimelewa ni tetesi onani never nata na biti piano za kisasa na tibiti mwendo wa boy kutu na yarudi you can tell si jale
aya sema nami sija
lewa
sija
lewa
we
sija lewa.
E mina fanya ku
Sudi, sijalewa.
New year,
sijalewa.
New year,
sijalewa.
New year,
mina fanya ku Sudi.
Sorry,
yes. Happy New Year, Merry Christmas. Happy New Year, Merry Christmas. Happy New Year, Merry Christmas.
Leta, 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 leta.
It's the kids, baby.
Masamis. Beba.
Wazi
si wabaki
kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza
sionge kuhusu kesho we
na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi
kila mrembo na waziri wa fedha na wakilimo
eza
hebu sikia unayemwita
yo baby. Menaya na baby. Oh, ule muna kipendi. Ni mshenza kupendi. Ama kwa lindi ani. Mambo mingi duni.
Aliniambia mimi ni 1 minute man.
Ezi.
Na mimi ni kamuambia anche.
Bora ni joni. Maisha mafupi ni simpo. Yani nini teseke ro.
Yani nini teseke ro.
Jiunge nami upozeko.
Jiunge na mimi.
Bora ni
kama hauna pesa tafadhali bora kumpenda
mama. Kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu.
Aya tuimbe kilicho posa
ala
si
kujiona simba kumbe kasema kwenye penzi utwara badala kusaka mnyama
wale wakuoga na kurudi soko.
Toka neti pesa na tena na enjoy na wanangu paombo wakauti na soma na kamwili kana nona aina sema
bora ni njoy maisha mafupi ni sisi.
maswali mengi kwa waita. Iyo shingapi, iyo shingapi.
Hauna helani.
Maswali mengi kwa waita. Hauna helani. Ile shingapi, iyo shingapi. Hauna helani.
Wanauliza kwa nini hauna mutu.
Naenda bichi kula upepo bahari.
We, na umwangili.
Ya moyo mziki kwa mbali.
Unaangalia DJ ni kama anakutaka. Muulize.
Unanitaka.
We.
Unanipenda. Unanitaka.
Muulize.
Ti unanipenda.
Basi ntongo.
Unanitaka. Eti unanipenda.
Basi ntongo.
Unanitaka. Eti unanipenda.
Basi ntongo.
Nitongi, 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 nitongi.
Yes, Alexa. Let's go, let's go. Kuna wale wameachwa sahi.
Sikushoa kama nakupenda tena. Koza ninyo pombe nione kama takumiss. Sikushoa kama nakufeel tena. Koza ninyo pombe nione kama takumiss.
Sahi wanasemaje?
Sikushoa nawe.
Say.
Nawe, nawe.
Esi koshua.
Nawe.
Another one, Selecta.
Chichi mama.
He said he come on me actual. Pasamis. Pasamis. Najua ukweli lakini kama umeachwa. Ni kama umeachwa.
Mimi na nini? Nani na nini nini?
Aya tuimbe tuimbe.
One day I used to call my mama. Tell her that I
fall in love.
See.
And what she said, my mama. It's too early for you to fall in love.
Mama, don't you worry.
She's my glory. One and only.
Auntie.
Mama, don't you worry. She's my glory. My one and only.
Seba.
Uko siko. Yuko waki uli. Uko siko.
Si, apana.
Yuko waki, yuko waki.
Natumeongea sahi. We. Mnasema mko single wengine hawako single, shida ni gani? Kwani hamjijui? Kwani hamjijui?
One day I used to call my mama to tell her that I'm falling in love.
Ama ni hao machalia hawawezi.
It's too early for you to fall in love.
Ati mama, don't you
worry. She's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry. She's my glory, my one and only. Yeah, yeah.
See,
baby, this love not for me. Baby, this love not for me.
Aya tuipe kwa sauti. Now kona pate boy we.
I'm single again.
Aje sasa.
Uno, I'm single.
Aje sasa.
Oh yes, I'm single. Ladies, I'm single again. I'm single. Uno, I'm single.
Yeah, Basamis. Let's go, let's go.
Dumba, 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 tume. DJ Mr.
Wake up dance.
Rumba. Wake up jam in the tuna. Wake up piano. Wake up piano. Ja 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 ja. Dumba dumba dumba.
Kuna wale wamerudi soko sahi. Geukia jirani yako kama amesimama peke yake. Alafu muulize.
Spyro, now only me alive. See as we day like this sunrise. I will never leave your
side. Come on, I dedicate
my to you, my life. Even if the road be rough, I don't mind.
Hey. Beba, beba, beba.
Yeah. Don't sleep, don't sleep.
Wake up.
Call out your money.
Call out your money.
Please, wake up.
Call out your money.
Call out your money.
Please,
wake up.
Atini. Where? Wake up, go get them.
Mula.
Wake up.
Koniko kala. Don't try, try. You supposed to be jai jai. Kill up, come, become person. My town, person with a man. But when I land softly on the sofa floor. So far, so good. Koni bajo, let me see you. Oh, lo, lo, lo. Let me see you. Oh, lo, lo.
Msanini wa Nyeri,
you know,
anaitwa nani? Isami. Masani ya kubembeleza kiuno. Bembeleza hiyo kiuno twende. Inachemuka twende
tumbanika
kuchukuchuda kuchukuchumale
kuchukuchuka yana
comment tu t'appelles je m'appelle comment tu t'appelles
qui moi
je m'appelle coupe coupe bibamba je m'appelle coupe coupe bibamba zina koti abimina malende
ouais epiga
koti
kabinina
Aya
tote. Acha kiuno ikutetee sasa. Acha kiuno ikutetee.
Ça c'est le véritable tube.
Gas 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 gas. Ah,
hey mon bébé.
Wa mutama.
Gas 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 gas.
1 2 3. Masadi ya kunangua viuno.
Oui.
Cheza na kiuno twende. Na kiuno. Where are you? Tuna watumbui. Tuna watumbui.
Samo kilimo bimba. Dubu isa. Why, 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 why?
Oui, ma jolie. Mais prépare le nolet.
Una cheza na kiuno peke yake. Tingisha, tingisha, tingisha.
Oui ma puce. Il regarde Pokémon.
Oui.
Why you are you? Apo na cheza na kiuno twende. Uleta. Nasio pombe hii.
Kosa ikamboke. Kosa ikamboke. Kosa ikamboke. Kosa ikamboke. Kosa ikamboke. Buka singo.
Eko dide. Eko dide. Eko dide. Eko
sambe ngome.
Eko dide. Eko dide. Eko dide.
Vital kamere.
Kosa ikamboke. Buka singo.
Eko dide. Eko dide. Eko dide. Eko
sambe ngome.
Eko dide. Eko dide. Eko dide.
Vital kamere.
Eko dide. Eko dide.
Auto selfie.
Wana baba malai. Tupatia nyamba chumai. Wana baba malai. Wana na na na.
Wamo chama DJ Sound It. Masaya nyama choma imefika sasa, twende.
Wana baba malaye.
Walete nyama
choma e.
Aki angaye.
Mikono tu.
We.
Wana baba malaye.
Walete
kachumbari. Tupo njiani tunakuja yoyo. Tupo njiani.
Nataka kuona warembo wakitingisha, twende.
Tunawaletea mchezo wetu.
Tingisha.
Tunawaletea
aya.
Mchezo wetu.
Aya.
Mugia. Nimbo ni sabuni.
Ni sabuni ya roho. Tunde. Cheza, 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 cheza. Cheza, 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 cheza.
Hey, ya shiganga indomba ke devara tala bisoko na ngona ke nakini braga daga zindro baka kwa king braga daga zimbe. Ya shiganga indonga ke devara tala bisoko na ngona ke nakini braga daga zindro baka kwa king braga daga zimbe. Kejevara tala bisoko na ngona ngena kini braga daga zindro baka kwa king braga daga zimbe. Bura shiganga indonga kejevara tala bisoko na ngona ngena kini braga daga zindro baka kwa king braga daga zimbe. Hale kongo na kewa, o kongo na kewa, e kongo, o kongo, e kongo na kewa. Hale kongo, 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 kongo na kewa, e kongo, o kongo, e kongo na kewa.
Acha ni wapeleke piki dogo. Weka mikono mbili juu. Mikono juu. Mikono juu. Weka mikono juu. Goja. Goja. Shika kichwa. Mabega. Kiuno. Ruka. Kichwa. E mabega. E kiuno. Kicho e mabega e kiuno zumbuka kicho e mabega e kiuno zumbuka zumbuka twende. Ingoma ni ya warembo peke yake.
Sina plan, sina cash.
Ni ya warembo peke yake twende.
Hendo manu nani titi kama ni.
Anakuangalia na kuambia.
Lakini mimi nimekupenda though. I don't know why you treat me like a criminal. Hey, we were just together though. On the same line, right presidential though. Some man I act rough like John Cena. Some man I get buff like John Cena. We used to be cool when I used to come through. Now you wanna act tough like John Cena. Ti-ti-ti-ti. Some girl I want beef like hyena. Some girl I get beat on Serena. A girl I get loud, a girl I get wild. Some girl I take shots like tequila.
Beba, beba. Achache. Marundu. Enegeta. Eni. Cheza bana twende. Ine nyonewe.
One iwe ndo yo taliatia. Kai witwa twende tena go. Watwe kire sianda sianga hi.
Yeah.
selection, member. 1, 2, 3 Weka mikono mbili juu, weka mikono juu, twende. Newega mwadhani. Hate kaine Eni Wepa Samis Leche ngide kama iyo Ingine Eni Wende weka yuri ature kuzipaka mafuta na tuko kanisani we achia torogira maisha na mareku iyo madiji. Maisha
Mheshimi wa Triza wa Jiromwa.
Weko, 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 weko.
Twende kazi mwadiji.
Weko, 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 weko.
Weko,
Nyambura oka oka mwendo wa siti wangoro. Nyambura oka noe murata wakwa wangoro. Nyambura yoha yoha direno wane mesiria.
Ino ni momo, ino ni momo
hey.
Mekia
zamino
ginye kunde magana.
Ewa na
ye igania. Nota
era tango menyote kaira.
Ewa ye igania. Nota kara gitae. Era ramaga tango menyote kaira.
Wa mama. Chodie. Aya twende bansi
Nakeko uke mugon Nakeko yonigire Onanyo kitigitire Okaga nigimaraga Tuta wako tuva tupio Nagote idoneti waki Ya wendo wa mambile Unende wa soka mosi Ya wendo wa mambile Unende wa soka mosi
Nerekio wa mama Yenda huwa asara Nanya nerera Nweko ikira
Yigi uke mwetwa ee Oye nye iyo haa Wona tato kuwa Ule ale Kie kie kie
Kiri ya mwendoa kwa heala Yedi kie mwela
Eni
Kiri ya mwendoa Mbembe Kiro na nyejuga
Aha
Kadongo ya fagia tigala Yedi nara Kiro ya korani jitu kenge
Andwa nyomba toine
Tuali madhale
Yume tonengo
Na kia kauma neshake Maito monana, tomai kerige
Pira ko bebe, kia na kenene
Karoke po, ya real deal
Kiri ya mwendoa kwa heala, yedi kie mwela Na kiri ya mwendoa ambenete, kiro na nyejuga
Ate
Kadongo ya fagia tigala, yedi nara
Edi
Kiroe korani jiku tenge, ye mara mara
Enyu metoma
Kare
Enyu metone
Toma Na kia kauma neshake Maito monana Toma ikerige
Aya cheza na mabega Cheza na mabega twende Cheza na mabega bana
Mukanga nuri huso nuri musumba nomba Mukanga na wenyanga uri Mukanga nuli huza nuli musumba nomba mukanga la wenyanga uri Wamanya rosirida ibosi wo ali mujere wa bene Wamanya rosirida ibosi wo ali
Cheza na mabega cheza na mabega
Ibulanga rosirida mujere wo bene bosi wo Ibulanga rosirida mujere wo bene bosi wo Rosirida lero ala manya Mukangalula sundula busi Rosirida lero ala manya Mukangalula sundula busi Mukangalula
Aganes chongo, aganes wehe, aganes indu
Ayayaya
Yangza welinde mama we
Mabega peke yake bana
Usaba
Ona ona
Welinde
ona
Awe chunge nenda vanduvata
We
Yanza uninde na Titi kalundu Yanza uninde na Jalele titi
Cheza na mabega
Baida
Baida umana inyanya Umana mabele Umana inkumbu Yanzo mudara mukato Mudara mupango Mudara mubwaba
Padre gala na mambo leo Tende
Yehuwe minu
Mama wanje wa yanto msoro Papa wanje wa yanto musinjiva Yabu sara wa yanto msoro Yabu fiti wa yanto musinjiva
Lecha 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 Wapi wakamba Wapi wakamba
Wakati mbanye kweli ngusa ngane tabi ya siyaku Wakati mbanye kweli ngusa ngane tabi ya siyaku Onakutika wimana kewe ya kili ndogo Onakutika wimana kewe ya kili ndogo Umaile wakuni ukenga na wimundu wavata Umaile wakuni ukenga na wimundu wavata Indi malondu maguwewe mame kirekani Indi malondu maguwewe mame kirekani Niona windia Wakati mawe mana Niona winia Wakati mawe mana Nandina kouma Wakati mbafu mbafu Nandina kouma Wakati mbafu mbafu yeah.
Ona mambo na mambo.
Nengi lila ndako mwenye umbie wazao. Chavivo niko wasome sekundali nene. Chavivo niko wasome sekundali nene. Akili ya kukombendo kukane kunywa bangi. Akili ya kukombendo kukane kunywa bangi. Niona winia wakati mawe mana. Niona winia wakati mawe mana. Nina goma wakati mapumbavu.
Hapa ni pale unashika kichwa sasa.
The international band.
Hapa ni pale unashika kichwa.
DJ Weso.
Wessas for bash.
Aya tode.
Wanja mieto ginewe. Wanja mieto ginewe. Niga tena ni besbu.
Kenene okwanda. Yani the international band. Jesus wenyewe ako DJ Weso.
Wessas for bash.
Wanja mieto ginewe. Wanja mieto ginewe. Niga tena mi besbu. Niga tena mi besbu. Enga nerke zamando. Enga nerke zamando. Mengu nenga randito. Acha minja masili. Acha minja masili.
Chapa kushapa.
Igarani
uchapa.
Igarani ukwinja. Samanda.
Nonge na mule luma lo. Iba iba kori pingina nandiris.
Lecha 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 lecha.
Anegwa mothe akora wa mwaki.
Acha acha.
Ani achere tati ako hikye. Ya cora cara la cara cara beta caga
ache no
oh.
E no
oh.
Na que beba, 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 beba. Beba. In the big side. All right. Hey, hey, chop, 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 chop. Where can we call you? Chop, chop, chop. Beba, 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 beba. Anaitwa mzee wa busara. Arudi wanja kidogo. Pasamis. Hello, hello, do you need? Leo lazima utoke hapa na mtu. Listen, listen, listen. One of pop, turn the cozy. Wakwapi madansa wangu. What's going?
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao. E ciao, 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 ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao,
ciao,
ciao, ciao, ciao, via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di voi.
Aya basi weka mikono juu ya hewa. Weka mikono juu, 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 juu. Weka mikono juu. Hey bella, bella, hey bella. Weka mikono juu. Mikono juu. 1 2 1 2 3 Bella, bella. Beba, 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 beba. 1 2 Weka mikono juu. Kama uko na simu na iko na lights. Nipe light, nipe light, nipe light. Kama uko na simu na haiko battery low, nipe hizo lights. Nipe lights. Nipe lights. Kama simu yako bado haijazima. Kama simu yako bado haijazima. Washa tochi, washa tochi. Nipe lights bana. Kama simu yako bado haijazima. Twende, twende. Everybody. Nipe lights bana, nipe lights bana. Hapana ogopa, twende. He's all right. He's all right. He's all right. Let go. Wash a light, wash a light, bana, wash a light. Wake a Jew, wake a Jew, wake a Jew. Wake a Jew.
I'm in love with this feeling now.
See,
I hope that this will last a while.
In the Christmas holiday, bana, 20. One, two, three, go! Wash your lights, wash your lights, and let me see your lights. Hey,
choosing your battle.
Whoa.
Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. No, it's serious, we're getting close.
What one more round to the cozy.
The pressure's on.
See.
You feel it, but you got it all. Believe it.
Iggy Chongela.
Oh, oh.
Iggy Chongela.
Hey, hey.
Chamina, mina.
Zangalewa. Amina, mina. Hey, hey. This time for Africa. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar.
Wow.
Inside my cup.
See.
If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about you.
Apana piga simu
yangu. Wake me up,
wait. Don't wake me
up,
Apana reverse call.
Don't wake me up,
wait, wait, wait. Don't wake me
up.
Sing, don't wake me. Come on.
Don't wake me.
Energy, energy.
Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.
Guess who's back?
This is DJ Basami, the blaze.
One, two, three, let's go. Kwani umechoka? Kwani umechoka? Twende.